Iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye muraho mwiriwe neza, mbanje kwisegura ko dutinzeho gatoya ariko ibyiza nuko amahoro. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mujye no kuri internet www.radio.com radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, maze mukurikira icyo kiganiro cyanyu muri isanga uko tukibagezaho.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri isanga. Ku itariki ya mbere y'ukwa 12 nk'uko mubizi buri mwaka isi yose izirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA. Ni umunsi umaze imyaka 35 ugiyeho umuryango w'abibumbye Loni wawushyizeho mu 1988. Mu kwitegura uyu munsi wa none, ishami ONU SIDA rya Loni rishinzwe kurwanya SIDA rivuga ko iyi ndwara izaba itakiri icyorezo guhera mu 2030 ku isi, niba ibikorwa byo kuyirwanya bigiye mu maboko y'imiryango yigenga y'abaturage muri rusange iwabo aho baba, kandi bakabona inkunga y'amafaranga ahagije. Ikibazo rero ahubwo nuko agenda agabanuka, nabyo turaza kubiganiraho. Nk'uko ONU SIDA ibivuga, abantu 65% mu babana n'ubwandu bwa HIV, akari agakoko kariho gatera SIDA ku isi, bari muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ni ukuvuga Afurika y'abirabura. Ariko rero mu rugamba rwo kurwanya SIDA no kuyirandura muri kira cyerekezo 2030, harimo kubikangurira rubanda. Muri urwo rwego rero ibihugu bitanu bya Afurika aribyo Botswana, Eswatini, Rwanda, Tanzania na Zimbabwe bari ku isonga. Bityo bamaze kugera ku ntego ONU SIDA yita 95, 95, 95. Ni ukuvuga ko abantu 95% mu babana n'ubwandu bwa SIDA babizi neza kandi babyumva neza, babyakiriye neza ko babufite. Noneho 95% muri bo bafata imiti neza igabanya ubukana bwa SIDA nyine. Nabo ngaba rero ubwabo muri bo 95% nta gakoko ka SIDA bakigaragaza mu mubiri wabo, ariko rero ntibivuze yuko baba barakize, ahubwo kaba kihishe. Iyo ntego rero 95, 95, 95 mu bamaze kwigeraho n'u Rwanda rurimo. Mu Burundi abandura benshi biganje mu bantu banywa cyangwa bakoresha ibiyobyabwenge. Mu Rwanda rero ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gitangaza ko bariya 95% bafata imiti neza bangana n'ibihumbi 218 na 314. Ivuga kandi ko insanganyamatsiko y'uyu munsi ari uruhare rwa buri wese. Uruhare rwa buri wese ni ingenzi. Nguko rero uko byifashe mu magambo makeya muri rusange ku birebana n'ubwandu bwa SIDA kuri uyu munsi wa 35 w'isi izirikanaho nyine ibikorwa byo kurwanya SIDA. None rero umwanya n'uwanya, byifashe bite, murabibona bite, by'umwihariko mwebwe rubyiruko, kubera ko urebye mu Burundi no mu Rwanda urubyiruko nirwo bisa naho bisa naho rubangamiwe kurusha ibindi bice by'abandi baturage. Umwanya rero n'uwanyu nyine nk'uko narimaze kubibabwira. Noneho rero kuri telefone uwo dufite wa mbere na mbere ni Nshimiyimana Benjamin Chris. Nshimiyimana,
karame
urahura komeye,
uraho neza,
uherereye he?
Merereye Rwamagana
mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umbabariye kuba narondogoye, byari ngombwa kugira ngo tumenye aho tuva naho tujya. Nuko umwanya ni uwawe rero, wowe ubibona ute?
Rero ukuntu mbibona cyane cyane hano iwacu ubwo ni mu Rwanda, ariko hano iwacu bitewe muri Gahengeri muri Rwamagana, cyane cyane ikintu cy'ubusambanyi nicyo kiriho, kandi byose tubitariho bituruka SIDA ntituruka, ariko nk'uko leta ihora idushishikariza ubwo udukingirizo tuba turi hafi nitwo twifashisha muri make. Icyo kirwa cya SIDA rero n'ugifite wese agerageza uburyo ki yarinda mugenzi we nawe akareka kujya kuyikwirakwiza. Urumva rero arizo ngamba zihari muri n'umurenge wacu, ubwo n'igihugu muri rusange ndakeka ariko bimeze.
None se nk'abo ngabo bakora imibonano mpuzabitsina, reka twongereho cyane, ntabwo bikingira?
Akenshi bayikingira kuko dufite amaposi de sante menshi badukishwa gufata udukingirizo ngo nyine utikingira na babandi baba bamuha ibiyobyabwenge, yamuha inzoka ya mbese abasinzi nyine kubyumva. Abenshi ni abasinzi baba babikorera aho ngaho, ariko umuntu muzima nsaba ko afata agakingirizo, udashoboye kuyifata akoresha agakingirizo. Ntabwo nta bwami bwinshi burimo kwiyongera ugereranyije n'umwaka ushize.
Uti umenya
ubwandu bwinshi bwaragabanutse? Ubwandu bwaragabanutse ugereranije n'umwaka ushize.
Urabibona neza ko bwashize?
Ntabwo bwashize ijana ku ijana, ariko bitewe n'uko mba mbona urubyiruko rugenzi rwanjye rwitabira gukoresha agakingirizo, ndabihamya neza ko cyangwa byakunda hari icyagabanutse.
N'ubundi mu Rwanda imibare leta itanga ivuga yuko ubwandu bushya bugeze kuri 0.08% muri rusange, ariko nyine ikavuga yuko 30% muri abo 35% muri abo bashyashya bandura bari mu rubyiruko. Urumva rero ko hakiri ikibazo?
Harimo ikibazo gikomeye.
Hanyuma kuma
n'abana agira urubyiruko rwa
yego komeza
yevuze nti n'abana agira urubyiruko rugenzi rwanjye nuko rwagabanya ubusambanyi, noneho uwo binanira agakoresha agakingirizo byadufasha gukumira iki cyago cya SIDA, kuko urabona ko cyugarije isi, kandi kuko mu rubyiruko cyane cyane niho iri cyane cyane kurusha ahandi hose.
Nshimiyimana we,
ariko n'abantu bakuze cyane cyane
yewe wari ugiye kuvuga ngo wanzura
n'abantu bakuze bari kwishora mu mutwana nyine bakatwanduza iyo virusi, nabo bagomba kubatekerezaho kuko akenshi nibo bariho cyane cyane, ugasanga bari kubashukisha ibintu bitandukanye,
yego
bakabatera amada, bakabatera n'izo SIDA. Leta ndumva hari ikintu yakoraho rero, karayibyemeze yabafatira.
Nshimiyimana, urakoze cyane.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Biriya rero by'uko mu Burundi abandura benshi biganje mu bantu ndavuga abandura bashasha biganje mu bantu banywaga cyangwa bakoreshaga ibiyobyabwenge turaza kubizaho mu makuru ku buryo burambuye mu makuru yacu nyine musanzwe mumenyereye umunsi wo kuzirikana kurwanya sida ku isi hose umaze imyaka 35 byifashe bite mu Rwanda no mu Burundi kuri telefone dufite Muvunyi Siriro Muvunyi we
Ndakumva kamirindi we.
Uracyahumeka.
Uraho neza umusaza.
Yego yego. Ugeze kuki?
Halo?
Ugeze kuki?
Ndashima Imana n'abantu bake.
Kubera iki bake udashima benshi?
Aya. Byaranze.
Bishyira mu buryo rero hanyuma twikomereze ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi.
Nsanganyamatsiko y'uyu munsi rero mwatuzaniye ni uburyohe kabisa gusa ikintu nari mbasha gushima nuko mbere umubare w'abantu benshi bicwaga na virusi itera sida baragabanutse ntabwo bikiri nka kera njye namenye ubwenge nyine abantu bapfa nabi bapfa nawe mu buryo nawe utayobewe ntakwirirwa mvuga ariko ubu ngubu bafata imiti ukimara kumenya ko wanduye virusi itera sida ujya kwa muganga bakagukurikirana nyine ugahabwa gahunda nyine ukajya ufata imiti ibyo bikagufasha kuba wanabaho kandi wifitiye icyizere kera twajyaga tureba abantu bananutse tukabakekera sida ariko ubu ngubu ari umuntu ufite ubwandu ari n'utabufite ntabwo amenya kubatandukanya keretse we ubwe abikwibwiriye
rero yego komeza
kumbaza ngo iki
nari njye kukubaza nimba hari ibikorwa wabonye mbese muri iyi minsi byerekana yuko abantu uyu munsi ubibutsa yuko ari kurwanya sida bigomba guhoraho hari ibikorwa wigeze ubona cyangwa wigeze wumva mu Rwanda
oya ntabwo ntabwo mbyumva gutyo kuri radio nyine ko bivugwa ko ari uwo munsi ariko nta bikorwa nyirizina wenda aho merereye biri kugaragara ku buryo twakumva yuko bihari nyine nuko kumva mbyumva kuri radio ikindi mba numva ngo ni kuri icyo kijyanye wenda n'udukingiriza niba ari uko wenda ntari urubyiruko ngo namenya ngo badukura he bagira gute ntantu ndajya ngo numve wenda ngo ndi kutubona turi hariya ntabwo ibyo ngibyo mbizi kandi akenshi n'abishora mu bintu by'ubusambanyi n'urubyiruko hakaba hari abenshi akaba ari n'abanyeshuri abanyeshuri rwose ugasanga nibo byiganjemo ubwo rero bisaba yuko buri muntu ubwo ashobora kuba yakwimenya akazirikana yuko ubuzima amagara aseseka ntayorwe nicyo gitekerezo cyanjye nicyo nagira ngo mbivugeho murakoze cyane
hanyuma wakomoje ku kantu ko kunywa imiti byagaruriye ubuzima n'icyizere abantu bagendana agakoko gatera sida muri urwo rwego uzi neza yuko bayifata buri munsi byagiye bihinduka bakabanza gufata imiti itatu icyarimwe none ubu ngubu buri munsi banywa ikinini kimwe nimba narakurikiye neza ubu rero hari indi nkuru nziza noneho by'umwihariko mu Rwanda kuri uyu munsi Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Nsanzimana Saba yatangaje ko leta irimo yiga noneho uburyo bwo gutanga urushinge rumwe ku buryo rwamara hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu aho rero kugira ngo umuntu azajye ahora anywa imiti nuko urushinge akarumutera akamara amezi atatu cyangwa se atandatu atarongera kwiteza urundi ibyo nabyo rero ni inkuru nziza cyane ahubwo ni ugusaba yuko byajya mu buryo vuba nuko Muvunyi we ndagushimiye rero
igurumva ibyo bikorwa rero iryo jambo rya Minisitiri w'Ubuzima ni ijambo ryihumure ku bantu bafite icyo kibazo nyine ariko nanone nta ntihazagira umuntu wirara ngo yumve ngo wenda nakwepaga ibinini ngo ibinini ngo byangoraga ngo yumve yuko atinyaga kuba yakwishora muri ibyo bintu kubera ko ibintu kinini cya buri munsi ntabwo nagishobora muyumve yuko urwo rushinge ye niba ari uko ntinye urushinge ntabwo ari ibintu biba byoroshye nyine bamenye ko ubuzima ari ubuzima nyine kugira ubuzima buzima bisaba kubiharanira nyine ukabigiramo uruhare
kuki zo tinye urushinge ubusanzwe
ariko n'urukingo bazashake n'urukingo rwayo nyine kugira ngo nabyo bijye bigira ukuntu umuntu yaba afite ubwirinzi nyine nk'uko bazanye bya covid nyine
nabyo barimo abahanga babikoramo ubushakashatsi babihoramo ariko kugeza ubu ngubu yewe ntabwo barabona rwose urukingo rwa sida ari nayo mpamvu nyine nk'uko wabivuze abantu bagomba kwimenya by'umwihariko nyine urubyiruko bakimenya nta rukingo ruriho nubwo nyine imiti nayo ntabwo ivura ahubwo igabanya ubukana gusa muvunyi wenda gushimiye
mugira amahoro turi kumwe
twese nk'abitsamuye
yego
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida kuri telefone turi kumwe na Nsengimana David w'imututu Nyagatare Nsengimana we
karame karame
urahura koma
muraho neza ijwi rya Amerika amakuru
amakuru ni meza nawe se
nanjye amakuru ni meza rwose
imututu murakomeye
mututu ariko buri mututu ari mu karere ka Nyanza mu majyepfo ahubwo nuko ari ukundi mba narabikoze
ese ni mututura
ni mututu mu murenge wa Kiriza karere ka Nyanza mu majyepfo
narigeze ngo nasomye nabi
atari nyine ariho ndi gukorera
ntabwo ariho ukomoka no ukora iki z'ubusanzwe
ndi umurezi
iyi nsanganyamatsiko rero kuri uyu munsi wayikozeho iki mu Burera
ni ukuvuga ngo insanga y'amatsiko yari nziza cyane rwose urebye ubu ni ikibazo kibangamiye isi muri rusange n'u Rwanda rwacu rero ndumva enda reka mpere kuri raporo ya RBC uyu mwaka iravuga ngo ibipimo by'ubwandu bushya bwa virus itera sida buri kugaragara cyane cyane mu rubyiruko
yego
ngira ngo murabizi
nyine tubisubiyemo abandura mu Rwanda ubu ngubu abandura bashyashya ni 0 n'ibice 0 umunani ku ijana ariko muri bo 35 ku ijana n'urubyiruko
ya n'urubyiruko aho bavuze bati nibura 3 n'ibice 7 ni abakobwa bari hejuru cyane y'abahungu mu bwandu cyane rero iyi raporo hari ibyo bashingiyeho bagira ngo bagabanye ubu bwandu mu rubyiruko reka mere wenda nkange mere nka sekiteri ndimo y'uburezi hari ubukangurambaga bushyirwa mu mashuri hari nk'ama club bita anti-sida clubs izo club rero nta kindi zigirwamo uretse kwigisha urubyiruko uburyo ki virus itera sida irimo yongera ubukana bakabashishikariza kuyirinda ariko babereka ibyiza byo kuyirinda ndumva nk'uyu munsi ndumva twari dufite ikiganiro mu masaha ya saa 7 saa 8 gutyo
aho ngaho ku ishuri ukora
yes cyavugagaho rwose bisanzwe ndavuga nti bagira ngo bari bazi ibyo turimo nanone mvuye ku rubyiruko gutyo ngiye mu buzima busanzwe bw'abaturage basanzwe hari izindi ngamba noneho ziriho iya mbere ku bigo nderabuzima bitaro hari gahunda yagiye ishyirwaho buri cyumweru yo kugenda bapima ababyifuza kugira ngo bamenye uko bahagaze ni umunsi uri specific bavuga bati uyu munsi ni gahunda yo gupima ubwandu bwa virusi itera sida
aho ngaho uherereye ni kuwa kangahe bapima
kuwa kane mu masaha ya nimugoroba kubera saa 7 kugera saa 10 n'imwe nibyo wabarimo hanyuma iyo basanze waragize icyo kibazo ngira ngo mwabyumvishe statistique ukavuga ngo Nyagatare iri mu bambere bafite ubwandu bunini cyane kuri ejo nk'aka rero gafite umwihariko bashyizeho umwihariko nabo kugira ngo bahashye icyo cyorezo cya virusi itera sida. Ibyo rero ni nk'umusaruro mwiza watangiye kugaragazwa na RBC ku bufatanye n'abaturage. Nahoze nsoma akarere minisitiri w'ubuzima yavuze ati nibura muri 2030
yego
ngo barashaka ko ubwandu bwa virusi itera sida buzaba burimo buba amateka cyane.
Ni intego y'isi yose, ibihugu byose bigize onesida. U Rwanda ronyine nk'uko natangiye mbivuga rukaba ruri mu nzira nziza kubera ko ruri mu bihugu bitanu bya Afurika y'abirabura, ni ukuvuga iri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Rwageze kuri iriya ntego ubu ngubu, rwageze kuri iriya ntego ya 95 sinzi nimba ngitangira wari wumvise uko bihagaze 95
ntago nari natangiye ikiganiro namwe mbanshyize online mu kanya ariko ni ukuvuga ngo uwo ni umusaruro mwiza cyane tuzaba twaragezeho kandi bikomeje uko uyu murongo turimo uyu munsi ndahamye nashidikanya ko twaza twarageze kuri uwo muhigo cyane rwose.
Hanyuma yego buretse gatoya uze gukomeza mu kanya, none kuvuga yuko nk'aho ngaho Nyagatare nyine no mu Rwanda hose ku bigo nderabuzima, ku bitaro, ku mavuriro hari umunsi wihariye wo gupima ababishaka, aho ngaho Nyagatare ubona abantu bitabira kujya kwipimisha?
Barabyitabira cyane kubera ko ni barabizi ko ari icyorezo. Noneho iyo barebye bakavuga bati kuta akarere kacu kaza kuri uyu mwanya wo kuba ari turi hejuru cyane, bibatera n'ubwo bakavuga bati reka tugire ishyaka tushinde tumenye uko umuntu ahagaze nasanga warananduye ufata iyo miti hakiri kare. Bamaze gusobanukirwa ko rwose icyorezo cya sida n'ubwo waba ugifite ntabwo bikuraho gukomeza kubaho.
Nicyo gikuru.
Barabyitabira rero nta kibazo rwose.
N'abanyeshuri urera ubona nabo babyumva se? Kuko nk'abantu bakiri batoya ubona bagira ipfunwe, ubona bagira akantu kako, baba bagira utuntu tw'impungenge ngo ngiye kwipimisha bakeka ko ubona
abanyeshuri babigoranye cyane kuba wamwumvisha ukuntu sidari ari yumva ari ibintu biri simple biraho, ariko iyo agiye abona ubuhamya bwa bamwe bagiye bandura na hano mu bigo by'amashuri bagiye bagira umunsi bakazamo abadokteri bakaza abanyeshuri nta kibazo bakabaha inama kubifate kwifata n'ibyanga mukoresha dukingirizo nta kibazo, ariko icyangombwa mugakoresha busteiness mukifata. Barabyumva turabigisha nta kibazo bakabasha nabo kwirinda. Numva byagize umusaruro ukomeye cyane nko muri uyu mwaka, aho ntabwo tukibona imibare y'abanyeshuri benshi bandura virusi itera sida.
Nsengimana David, mbere yuko dutandukana wambwiye yuko wabwiye n'abantu bumva ijwi rya Amerika yuko hari ikiganiro mwagize aho ngaho mu kigo ukoramo, none icyo kiganiro muri make cyane cyavugaga nk'imirongo itatu ingingo z'ingenzi zari zikigize.
Twavugaga ku bijyanye n'ubwiyongere bwa virusi itera sida, dushingira cyane cyane ku rubyiruko, cyane cyane kuko ariho hari kagaragaye ko ariho hasigaye icyuho cyane mu bwandu bwa virusi itera sida. Ubwandu bushya bavuga bati mu by'ukuri ingamba zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ntabwo ari ibintu bafata gutyo ngo bashyireho, abahakozwe ubushakashatsi bakavuga bati iyi ndwara runaka kugira ngo icike hakumbwa gukora iki, aribwo bashyiraho basetinga zimwe mu ngamba ati rero ntimukazifate ngo muzigire nkaho ntacyo ziba zivuze haba harakozwe ubushakashatsi babo barabonye ko bizagira akamaro bashishikariza nyine n'abantu kujya umuntu akagira periode azajya avuga ati mu gihe runaka nzajya njya kwa muganga nk'iminsi iyi mu kwezi mezi atatu mezi atandatu gutyo iprogarama ukajya umenya uko uhagaze yego
none se wowe waripimishije nimba atari ibanga ariko
kubera ko njya ngira na gahunda yo gutanga amaraso muri Croix Rouge ni ngombwa ko nyuma y'amezi atatu ngomba kwipimisha ngo menye uko mpagaze kuko ntabwo watanga amaraso yanduye ngo babyemere
nibyo niko bimeze aho ngaho turavuga rumwe rwose Nsengimana we ndagushimiye cyane pe
nanjye ndabashimije ijwi rya Amerika rwose mujye muduha ibyo biganiro biradufasha cyane nsuhuze n'abateze amatwi ijwi rya Amerika cyane cyane Nyamututu Nyanza aho ngaho ndabizi baduteze amatwi
hanyuma rero urere neza ukuze abana bazavemo ingirakamaro bazagirira igihugu akamaro bazigirira akamaro bagire n'igihugu akamaro urakoze cyane
murakoze cyane Imana ibamwigishe
twese nkabitsamuye di Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira rero ku birebana na sida cyane cyane nyine duhereye kuri uyu munsi wa 35 umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ko sida ikiriho iki igomba kurwanywa by'umwihariko nyine mu rubyiruko nko mu Rwanda rwose barimo benshi bandura ni imibare yitangwa na leta ubwayo ubwo rero nibyo turi kuganira niyo nsanganyamatsiko urubuga n'urwanyu mwese kuri telefone dufite Niyitanga Simoni Niyitanga we
Karame
urahura koma
tawe ndakomeje
uherereye he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi
nuko uyu munsi rero wawakiriye gute ubona gute ese hari aho utandukaniye n'indi wigeze ubona wabonye yose itariki ya 2/12
nta diferanse ni byose ni kimwe
jya uvuga ikinyarwanda diferanse yego ni itandukanyirizo yego
iminsi yose asa nta tandukaniro
aha
ndabona usa n'indi yo nguye rwose
gute
hacyahindutse nyine bo wabona iyo y'umunsi ugiye kuwutandukanya wenda n'indi biterwa n'impinduka zawubayemo ukavuga ati uyu munsi bijyanye wenda uretse kuva iyo tariki iriho iri mu nyandiko nyine yego ariko mu buzima busanzwe utageze wenda ku kigo nderabuzima cyangwa kwa muganga ahandi ntiwamenya nyine cyabaye ntiwamenya itandukaniro cyangwa se utageze aho ahakorewe ubwo bukangurambaga uwo munsi ntekereza ko byakugora kubona itandukaniro ryabo n'indi
none se urakeka yuko kubera intambwe nziza u Rwanda rugenda rutera imibare irigaragaza urakeka yuko abantu baba batangiye kwirara
ntabwo ariko mbikeka ko wenda haba hari ukwirara kuriho ariko nanone hari uko wenda mbibona bijyanye no kudakekera muri ibyo ngombwe ngo wenda umuntu abantu aho bageze ntibacyumva ko sidite ikibazo cyangwa ntibakibwira ko inahari basigaye bararegeze ntabwo ariko mbibona ahubwo njye wenda narebera muri population nabirebera mu buryo abantu bagenda biyongera mu rwego rw'isita rw'igihugu bitewe n'ahantu kuko ufashe imibare wenda bakoze nk'imibare ya 2009 ngo barebe abantu bari batuye igihugu usanga n'abari bafite ubwo bwandu usanga uko abantu banganaga atari ko bakingana abantu bariyongera rero uko biyongera ntabwo uyu munsi ntabwo umuntu urwaye sida buza guhita yapfuye wenda ngo tuvuge ngo hashobora kuzagira ibyago akayanduza undi ashobora kuyanduza undi undi nawe akayanduza undi bijyanye na populasiyo y'abantu ugasanga ibaye abantu babaye benshi ntabwo rero nabyita kure gusa ahubwo
yego
wenda mwubwo buryo n'ubudo abantu biyongera ikindi nanone bajye bareba niba nka RBC muri buriya bushakashatsi yakoze igaragaza ko mu rubyiruko iri kuzamuka cyane ariko nanone njyewe ntabwo navuga ngo iri kuzamuka cyane kubera indi mpamvu urubyiruko n'ubu ni rwo rwinshi reka bajye bakirebaho
bakabafite namaraza cyuye
ariko nanone bibaze ku Rwanda 364 kuzamura abaturage bose n'ubundi usanga ari urubyiruko
ari nabo bafite amaraso ashyushye
nabo bafite amaraso ashyushye nibo bari muri icyo gihe cyo gutakaza cyane usanga nyine kuba yazamuka mu rubyiruko njye sindifata wenda nka nk'ikintu gikomeye cyane cyateza ubwoba cyane ariko cyanabuteza ariko ingingo njye mpagararaho buriya ni ukuvuga ngo n'ubundi n'urubyiruko nirwo rwinshi ntongeye mpagarara nkavuga ati ubwo aribo benshi kuba abana yandura ku gisimbo kiri hejuru bafite n'ayo maraso abemerera atabihanganisha ngo bifate ugasanga uburyo hari nk'ukuntu reka nkavuga aka kantu nubwo gasa n'agasekezemo ukuntu ariko ndakavuga hari nk'ukuntu nk'umuhungu cyangwa umuhungu n'umukobwa bashobora kuba bari kumwe kubera ko hari inyigisho zatanzwe zigatangwa nabi ndetse ko zatanzwe nabi hari inyigisho zatanzwe na ugasanga wenda ni ukuvuga ngo uri umusore uri kumwe n'umukobwa murakundana mwiyemeje ko mugiye wenda kugira uburyo buhuza mu rugwiro n'ubwo buryo mu gihe mugiye kubikora umuhungu akaba ari gutekereza avuga ngo umusore wose umukobwa yakwisubira ugasanga ibyo kujya kwambara agasingizo biramukereza agafatiraho rero akavuga ati n'ubundi ataza kugira n'igitekerezo byo kwisubira ntari nagira icyo ngeraho reka mbikore mbere byihutishe nabyo nako kantu ntekereza ko karimo icyo ngarutseho rero cyo kuvuga ngo inyigisho zatanzwe nazi
yego
usetse yigishijwe ko imibonano mpuzabitsina ari icyaha gikomeye cyane bituma abantu bayifatira mu rwego ruri hejuru bagira ikintu gikomeye cyane barayikabirije mbona barayikabirije kuko ntabwo bigisha neza ngo bumvikanishe nko mu muryango bumvikanishe ingaruka zo gukora iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye bakwigishe mu buryo butaguhahamura ahubwo kwigishanya imbaraga ziremereye cyane wowe ugakura wumva ari ikintu nyine gisa n'ubwiyahuzi kiremereye cyane bityo wazajya kugikora kuko akenshi usanga iyo ikintu bakubwiye ko wenda kitemewe cyangwa kibujijwe habaho akantu ko kuvuga ngo wagerageza nkareba aba bambuza ni bande bo kumbuza uwareba ibyo bintu bambuza ibyo ari byo kubera batakubwije ukuri kwabyo wowe ukagira ayo matsiko yo kuvuga ngo iba minsi nkora bambuza kamera nka byanze n'ibya damu bamubwira ati iki giti ntuzakoreho nawe agakora icyo kintu gisa no gucarenginga sinzi ukuntu carenginza
guhinyuza
guhinyuza ibyo abwirwa kugira ngo aze kugira nawe yigiriremo egisperiyanse yiwe agire ubumenyi kuri ibyo abahinyuze azaba abizi nawe rero nabyo ntekereza ko ari ikibazo rero njyewe reka noneho se n'ufata nk'uruhande mvuge ngo byakagenze bityo rero icyo mbona
yego wanzura kubita urubando
nk'umuryango ibintu byose mbona akenshi ndi nkunda gufata cyane cyane ku muryango nkavuga ati nk'umuryango ntubifatire umwanzuro uhamye kandi byigishe guturuka mu rugo babyigishe guturuka mu rugo kandi babyigishe mu buryo budahahamura babyigishe mu buryo nyine bwo kwigisha apana gutegeka buriya hari ukuntu bakwigisha ukumva ntibari kwigisha ahubwo bari kugutegeka babigishe nimba ufite abana abakobwa ufite abahungu batoze bakiri bato ubabwire ngo imibonano mpuzabitsina ntabwo uba uciye nk'amabere kuko ni ibintu bibaho kuko nk'umukobwa nimba ari ibintu akenera umuhungu akaba ari ibintu akenera byanze bikunze muzagira amaraso abategeka kubikora icyo usabwa ni iki rero urasabwa kuzakontorora icyo gihe uzaba ugezemo nugera mu gihe bizakubaza ibi uzaba usabwa gukora iki ngiki abigisha bakubwira ati uba wagize n'imbaraga nke ukagera ahantu ukumva bimeze uko nk'uko ntushobora kugira ubwirinzi wakwiha wowe ku giti cyawe umenye no kugakingirizo avuga ati agakingirizo kakakurinda iki kagufasha iki ngiki
ariko rero ariko nyine hari abavuga ngo
babaremereze mu mutwe babwire ngo imibonano mpuzabitsina wowe urakanyagukoza icyaha bintu usanga ibikuba biracitse bamwigishe bahereye mu muryango ubutumwa buturuke hasi mu miryango ugasanga icyo kigero bifuza cyo kuba bageze kuri zeru rwose bizakunda
niko se niyitanga we hari abantu bavuga ngo byigishijwe kuri ubwo buryo wowe ubivuga ngo bwaba ari uburyo bwo kurarura urubyiruko ahubwo ni nko kuvuga ngo tubahaye urushya ngo ngaho nimwikorere ibyo mushaka harabivuga gutyo ubibonute
ntabwo nge nakemeranya nabo kuko ubwo buryo batigishijemo ubwo bigishijemo bwatanze iki ku buryo wenda tuvuga ngo ubwo buryo babukoresheje byaba ikibazo bwatanze iki kwese reka mubaze ufashe ufashe umwana wawe mu rugo ukamurera umutoza kuzaba umuntu muzima ukamurera umutoza indangagaciro ukamubwira uti iki n'iki biki n'icyiza ntabwo umwana ntekeza ko uzaba uri kumurarura ubu none se ubu ngubu kubyigisha kuko babyigisha bakuze buriya umuco ni nk'intu uza ni nke umuco discipline ni nk'igifaransa ntawe ubyiga akuze ntabwo bakwigisha ikintu umaze gusaza tekereza ko iyo uza kukiga uri muto byari kukorohera kurushaho nibwira ko kuba wabyigishiriza mu muryango ari ukurarura abana cyangwa kubigisha imico mibi ahubwo ntekereza ko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo umwana azakure azi icyiza n'ikibi azi guhitamo wifata umuntu umaze gusaza umubwire ngo iki ni ikibi kandi nawe hari aho ageze azaguhinyuza mwigisha akiri muto akure mu muryango bakure babizi bakure bazi ibibi byabyo kuko ibyo bintu ikintu abantu birengagiza buriya mu rwego rwo kudatanga ayo makuru birengagiza ko n'ubundi ibyo ari ibintu badashobora gukura badashobora guhindura ibintu bizabaho uko byagenda kose ntabwo ushobora gukuraho imibonano mpuzabitsina ntushobora no gukuraho urubyiruko ko rubitekereza ugatekereza no kubikora icyo usanga ni iki rero bigishe mu gihe babikoze ingaruka zabyo bigishe n'uburyo bakwirinda izo ngaruka mu rwego rwo kwirinda no kubikora buriya hari ubwo umuntu akura uko akura ya myumvire yagiye afata akiri muto ikagenda imuzamura gutyo akazakura n'ubundi adashobora kugwa mw'ibyo bintu nakita wenda ibintu byamugeza no ku rupfu nkurikije ububi bwa sida
niyitanga Simon wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ndagushimiye cyane.
Yego urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Pacifique Wilson na Jean-Claude. Reka tubanzirize kuri Pacifique Wilson nawe Jean-Claude rwose mwe mwihanganye ntabwo tubatindira. Pacifique we.
Amekarane kanindi we.
Urahura komeye.
Murahe neza.
Harya wakwibutsa ubumva Ijwi rya Amerika irindi zina ryawe naho uherereye?
Nitwa Imana Pacifique ndi Nyamagabe mu kayi ka Nyamagabe.
Mu ntara y'amajyepfo.
Umurenge n'imbazi.
Ye nuko. Iyi nsanganyamatsiko rero y'uyu munsi uti iki?
Yego mwakoze cyane na bagenzi banyu bagiye bagarukaho nabyumvise rero. Ko ubu ngubu igihe cyacu mu Rwanda ukuntu bihagaze ni umbese uri kugabanuka. Ariko njyewe hari ibintu natemeranya na Leta y'u Rwanda. Kubera ko iyo mibare bagiye bafata niyo babashije kuba bapimwa cyangwa se babashije kuba bafata ibipimo ni imibare bafite ko ntabwo bazi imibare iri mu byaro cyangwa iri mu mijyi itayipimishije uko ingana.
Ubwo rero urashaka kuvuga ko hari abantu benshi batinya kujya kwisuzumisha?
Hari abantu benshi batinya kujya kwisuzumisha nina mu Kamagabe ishobora kujya urubyiruko nkanjye bavuga ngo ubwoba muntu mugiye kwana
yewe Pacifique we telefone yawe ntabwo icamo neza rwose umurongo umeze nabi utubabarire wari ugiye gutanga igitekerezo cyiza ariko nakagaruka ntabwo tukuniganye ijambo ubwo naho ubutaha Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Wilson we
yego
urahura komeye
yego ndi byiza sana
witwa Wilson irindi nde
nitwa Nzoyera Wilson
uherereye he
nkwamerere nga muri Kenya
uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi
oya ndi umurundi
yego
ikibazo cyerekeye cyo kwipimisha yewe mpaye ndeba nibaza yuko umuntu wese akwiye guhera muhiri wiwe
nk'ababyeyi bakatangura bakabyigisha abana babo guhera bakiri batoya, umuntu akaba yani ukaba free kuvugana n'umuryango wawe ukabigisha, kuko ntiwashobora kurindira leta ngo make zoze ikwigishirize umuryango wawe, cyane niba uri buri yo uko ndayibona niba uri uko bigenza bofata umwanya bakabishyira nko mu mashure bakagira nk'umwanya bakabigisha kuba biciye nko kuba, kuko hari nk'ababyeyi badashobora kuvugana n'abana babo, urabibona hari ababyeyi bashobora kuba bafisha akazi badafite ni time kuba bari kumwe n'abana babo, ariko ku buryo bari ku ishuri biciye mu barimu babo bagira umwanya bakabigisha, cyangwa bagira n'ahantu mu gihe baba bafunze amashure tukabatubwe nk'abanyeshuri nabo bakagira nk'igihe nk'umunsi bakazobigisha bakababwira, ariko jewe ku bwanjye ndabona kwipimisha bikwiye kuva guhera hari imuhira imuhira mu muryango nyine ababyeyi akaba babigisha abana guhera bakiri batoya.
Wizo ni wewe ufite abana?
Yego ndafite abana babiri.
Aha. Ubabonera umwanya?
Yego jewe abana b'iwanjye turiwazi kabisa, turavugana nta kintu na kimwe ndabahisha, kuko ndibaza umuntu wese ari umubyeyi umwana wagombye kumwereka inzira akamubwira buri kintu mukaba wazi ukamubwira iki ni kibi icyo gikoze ni kibi iki kizogira ingaruka iyi nini, urabona? No kuvuga je bibaza abarundi benshi ntibafite uwo mwanya kuvugana, baratinya abana baguma babihishanya cyane sinzi ni kugenda ukivuga, ariko niba ubaye wazi ukavugana n'umwana ukayimwereka neza ukamubwira ati iki ni kibi cyane iki ni cyiza wipimije dogere uku n'uku n'uku, sindabona byoroshiriza.
Ye mu magambo makeya dukoze umwanzuro wowe uravuga yuko ababyeyi bafite inshingano ya mbere bakabona umwanya bakaganira n'abana babo kandi bakababwiza ukuri uko bikwiye.
Yego
nuko wisoniwe ndagushimiye cyane.
Yego murakoze nani.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda na Jean Claude rero arategereje ku murongo, nizeye ko Jean Claude ugihari. Jean Claude we
kamere kamere
urahura komeye. Jean Claude sinzi impamvu none kutavuga se bite byawe
tumaze neza tumaze neza akora kugira ngo mbanze mbisegure kuko hano ndi ntabwo ndimo kufata radio neza ariko isanganya amasiko uretse ko naribonyeho.
Aho ngaho uherereye ni hehe?
Njye mperereye muri DRC mu karere ka
Mukarerekahe?
Masisi. Yego.
Ye, waruri muvuga ko insanganyamatsiko wayibonye?
Nayibonye. Ndikwite kimurero cyo kuvuga ngo bafata ingamba zo kwirinda nyine iyo sida. Niyo ngamba na rwose nta ntaho biri kugera kuko aho kugira ngo bipunguke usanga biri kwiyongera, kandi kumva buri mwaka ngo barimo gufata ingamba zo kwirinda iyo sida ko hari ukabona ntaho bigana, ahubwo ukabona birimo birakura cyane. Nanjye kera kajyaga kumva sida kumva umuntu yirwaye ifite kumva ari indwara ikomeye twanamubona, ariko ubu ngubu niwahaca abantu iyo ndwara iri kugendera guhira mu bantu. Ese ubundi umuntu urwaye sida kose n'umwana yamukwereka, kandi mbere twari tuyizi, kandi kumva ngo hari ingamba zo kuyirinda ariko ugashaka ibyo biri kugeraho bikasiyobera.
Byaba biterwa n'iki? Umutekano muke, ubukene, kutamenya, kudasobanukirwa, urabona biterwa n'iki?
Akenshi na kenshi biba biterwa ahanini n'ubukene, kuko ahanini kunze gufata ndetse ntabwo ari bo bagiye gushaka ubuzima. Ubukene buranza kwishora mu ngeso z'ubusambanyi agakora nyine mu mwuga w'uburaya, asanga ayo ndwara ajyayo kuzana n'abandi ku cyo
Jean Claude ndagushimiye cyane.
Ye murakoze cyane kandi turabakunda.
Ye natwe turabakunda rwose mugira amahoro aho ngaho muri Masisi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umunsi mpuzamahanga wa 35 wo kuzirikana kurwanya sida. Sida iracyariho, icyerekezo nuko mu 2030 yaba yabaye itakiri icyorezo, mbese yego abantu ntabwo bazaba bakize, ariko rero byibura hakaba hari icyizere cy'uko nta bantu bazajya bayandura nyuma y'2030. Ni umugambi w'umuryango w'abibumbye n'ibihugu biwugize. Kuri telefone dufite umusaza na Richard. Duhere ku musaza. Richard, we ube wihanganye gato. Umusaza,
amakuru,
uraho neza?
Ndaho ndagumye kandi ndakomeye, ndashima Imana.
Yego, noneho wabwira abumva Ijwi rya Amerika amazina yawe nyakuri n'aho uherereye?
Nitwa Ngeze Ndore Jean Bosco, ndi mu Rwanda mu Majyaruguru, umurenge wa Bwisige, akarere ka Gicumbi.
Yee, nuko gusha ku ngingo.
Ni byiza kutuzanye insanganyamatsiko. Icyorezo cya virusi itera sida ni icyorezo cyugarije isi muri rusange. Aho usanga noneho hari ikibazo cyane cyane mu rubyiruko, kuko uzibonye nk'ikigereranyo nk'abantu bandura buri mwaka, usanga ari ikibazo cyugarije urubyiruko. Ariko rero njye cyo mbona kibitera kenshi na kenshi, usanga ari bamwe na bamwe cyangwa se ubukangurambaga bwabaye bukeye, kuko kera wasanga hari za karabati sida cyangwa se za karabu zikangura abantu mu kwirinda icyorezo cya virusi itera sida, noneho ugasanga n'abana abantu bakuze bazi ko icyo cyorezo ari kibi, kuko kera tukira abana bagira gutya bakabishushanya nk'ibishushanyo bakabishushanya nk'umuntu warwaye, wabireba ugatinya, ubitewe uri gutinya uburyo wenda ngo bashushanyije uburyo yayirwaye, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane.
Mu magambo make urashaka kuvuga yuko ubukangurambaga bwagabanutse?
Bwaragabanutse rwose, ntabwo ari ukubeshya. Kuko habaye inama ntihavuga icyo cyorezo, abireko abaturage ikarangira ntawe uvuze icyo kintu, cyangwa se n'ayo makarabu urubyiruko ati sida, ugasanga mu mudugudu nawe ihari, ugasanga tubyumva kumara tubyigishwa ku maradiyo, ugasanga byaragabanutse ntabwo ari nka kera.
Ariko hari umurezi w'Inyagatare witwa Nsengimana David wavuze ko izo club zikiriho.
Byashobora kuba zikire wenda ahari, ariko ahamwe na hamwe usanga simvuze ko zidahari, ko zaragabanyutse, zaradohotse, barekuyemo ukuntu, barekuramo gake, bararegezaho gakeye. Kuko wasanga no ku mashuri cyangwa se nk'ahantu mu mudugudu ufite karabatizo, nawe ukabyumva bamaganye iki cyorezo kuko cyugarije isi muri rusange, ako cyane kikaba kiri mu rubyiruko, aho kiri witoza twa babonye ko mu rubyiruko aribo bari kwandura cyane muri iyi minsi yorobye buri mwaka. Icyo mbona cyakorwa rero nkanjye w'umuturage wo hasi ahangaha, ni uko n'ubundi bakongera ubukangurambaga bagahera mu bana bato, kuko bakuze barakuze, bagahera mu bana bato bakijya bagakura bazi ko icyorezo cya virusi itera sida ari icyorezo kibi cyane, kandi kigira ingaruka ku buzima bwabo.
Umusaza
kandi
yego,
karame
yego, anzura
kandi n'urubyiruko nkabigisha kwifata, badana na kwifata bagakoresha agakingirizo, kuko nibwo buryo buhari bwo kwirinda virusi itera sida.
Urakoze cyane umusaza.
Yego, kandi namwe ndabashimye.
Kuri telefone dufite Richard nk'uko nabibabwiye. Richard we, uraho? Urakomeye? Uherereye he? Nuko gusha ku ngingo.
Mbo imbere yuko mbaza ikibazo cyangwa yuko mperera intererano, ntabwo mbambaje ajyewe ngiye ntamahanga ndisaba ko nakora ikiganiro, ariko sindamenya ubuhinga mu bicisha.
Urashaka gukora ikiganiro?
Umunsi umwe nashaka nanjye mujye mu murenge.
ukora iki busanzwe
atagiye kandi n'umura muri bintu byose bakanye n'umuntu cyane
nuko ikiganiro wifuza kugirana n'abanywanyi bijwi rya Amerika ubwo ubwo cyaba gifitiye insanganyamatsiko
ndo cyaje cyo kuno cyo yami ko kwigisha na kwirinda yani kuno n'umuntu afite kirezi kuno yo yivura abamuntu amazi
ndabigeze kuri bagenzi banjye bose hanyuma ubwo tuza kuko dufite nimero ya telefone yawe wayitwereje kuri Facebook ndabiganaho n'abagenzi banjye bacu hanyuma tuzakubwira urakoze cyane
ego hama rero iyo itombona igitera kidanguma yongerekana cyangwa yica abantu bakuri bato bato navuga cyangwa nuko kuba umusaza yuko muri sanze nyigisho yara nikiri nyinshi cyane kindi nta nyigisho ye nta mbere duharuye dore masida kida navuga ko bacacandura cyane bivanye n'uko bagenda baronka inyigisho ihagije kuko rero maze gutembera mu bihugu byinshi cyane na uganda kandi nk'akarorero tuvuye nko mu gihugu cy'uburundi gituma abagene benshi bandura sida buriya nta nyigisho dikomara komeye zihari ni ukuvuga n'abigisha kwikingira ibya sida mu nta make nenga babyigisha bacirinya kuko iyo wakwigisha umuntu ati wowe urahira gukora impuzabitsina gusa mugabo n'umubwira ati mugabo ntibyanka urakoresha ubu buryo nabwira ubwo buryo ahantu yagukura kuko nama nihakarorero ngiye nko y'ubutumbura ngo niyo bashaka gukora ibyo bintu hari igihe mu iduka utaba mu iduka waguriramo agasuko cyangwa kiridashi urumva uragatembera aho ugiye ukagenda umwe ngo urinyegeza muga ntaro inkino kenya verema nka gakingirwa kari henshi henshi ugiye kuri posta y'igipolisi baguha ku buntu ugiye mu kabare baguha ku buntu muri sanga niyo ugiye muri karabu ugiye tuvuge nk'abajya abantu usanga bakoreye ibyo bintu nko mu kabare ntibakwemerera ko winjira nko muri hoteli muri kumwe n'umukobwa wawe se buriya utanga aho gutara akugakingira ibyo agatanga ku buntu
umukobwa
mu bikoranye arakubwira ati nibyo ukunda kubera yaro tuyigishe ntagije
Richard ndagushimiye cyane ukomera aho ngaho muri Kenya hanyuma rero tuzaguha igisubizo ku cyifuzo cyawe
rero dore mujye mugerageza dore makuko kandi hariho n'ibindi bintu hariho n'intambara n'atatu
reka duhinire aha ngaha tuzabivugana ikindi gihe hanyuma duhamagare na twagira Yezu Marcel atwanzurire n'iki kiganiro kubera ko ndabona iminota igiye cyane reka nawe tumuhe umwanya urakoze Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda Marcel Twagirayezu rero arategereje ku murongo Twagirayezu we
muraho neza nyakubahwa Thomas
muraho neza nyakubahwa Twagirayezu
mukomere cyane
twese nk'abitsamuye nuko ikibagabaga muraho
nk'ubuse mbangura rero ndashaka kuvuga ku tuntu dutatu ngira ngo tugarukwe mu kugira ngo sida izahashwe burundu
vuba vuba kubera ko hasigaye iminota ibiri gusa
yego niyo mirongo cyenda na gatanu mirongo cyenda na gatanu mirongo cyenda na gatanu u Rwanda rugaragara ko rwagezeho kariya gatanu kakabaye karagezweho iyo tutagongwa n'amadini atemera ikoreshwa ry'agakingirizo ubu dufite ikibazo kuko igihugu gitera imbere n'abanyamadini bagenda bubaka amahoteli kandi amahoteli yakira abantu ariko ayo mahoteli yabo nta gakingirizo cyemerewe kwinjiramo ngaho aho ubwandu bushobeza icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nihatangwa udukingirizo tw'ubuntu ku mipaka iduhuza n'ibindi bihugu kuko abashoferi batwara amakamyo bagira uruhare mu izamurwa ry'ubwandu bushya bwa virusi itera sida niba ari umushoferi akaba agenda akamara ukwezi yo igihe atashoboye kwitwararika byanga bikunze azanduza sida umuntu umwe ashobora kwanduza sida mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba wenda avuye kuzana igitoro muri Kenya
aciye Uganda, ageze mu Rwanda, ageze Burundi cyangwa ageze muri Congo, aho hose niba afite virusi itera SIDA irindisha uburemere bw'abantu yaryamanye nabo, ariko ku mipaka ikihagera bakakaguha agapaki kari mu kicengerwa 2020 katuyitwaza buri gihugu bagafatanyiriza hamwe byazagera ya mibare ya muri 2030 byabyifuzo byawe ni byaragezweho. Hari ikindi
kagufi cyane
turasaba ko hari abanyamadini bihene kuri Kiliziya Gatolika nanjye mbarizwamo kubera kutemera agakingirizo bagira uruhare mu gituma ubwandu bwa virusi itera SIDA bwiyongera kubera ko agakingirizo batakemera, naho umuyoboke wabo akavuga ati watu wacu ibyo ntitubyemera, nibwo wumva ngo abana batewe na Zanda nibwo ubwandu bushyashya bwa virusi itera SIDA.
Tukagira Yezuwe duhinira ahangaha rwose, ndagushimiye cyane. Nibutse abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika ko uri w'ikibagabaga i Kigali mu Rwanda. Nshuti zacu rero, nahangaha iki kiganiro gihumurije twaganiraga ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA. Hanyuma rero mu Rwanda, Ministre w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Saba akaba yatangaje inkuru nziza ku banywa imiti, avuga yuko aho kugira ngo bazajye bayunywa buri munsi, Leta irimo yiga uburyo bwo gutanga urushinge rumwe rukumbi, bakazajya baruterwa rukamara hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu batarongera guterwa urundi rushinge, bakava rero ku miti ya buri munsi. Ariko nyine si ukwirara, SIDA ni ukuyirinda buri gihe. Ndabashimiye cyane rero, murakarama.